sona moela he ba wangata
wala wa
ba le fatilena
ha bana tsho
mo khawana ba jala le so mo gatua moela Fatilena
Havana Tuzo
Mokhavona Vajala Leso Hakesebe Kiesen
Kove Uvone
Lera Tola Haka
Kepiru Njata Kawela Njitola Mujata
Hakesebe Kiesen Juan
Kove Uvone Lera Tola
Haka Kepiru Njata
Kawela Njitola
Bevi ntsepe ntsepe le ratola haka ha ki ga getse
mala ke hole le maru
ke baka di ntsepe le ratola haka ha ki ga getse
mala ke hole
le maru ke baka
di ntsepe
Moratua moela
Sona
moela Eba wangata
Wala wato Wale fatile
Hawana tuso Mokawona bajala leso Moratua moela
Sona moela
Eba wangata
Wala wato
Wale fatile na
Hawana tuso
Mokhawona bajala leso Ha ke tsebe ke etse jwang mabala
Kove uvone le batoledi
Pepelo nyaka
Kawela njitola mojata
Ha ke tsebe ke etse ng
Kove uvone le batoledi
Pepelo nyaka
Kawela njitola mojata
Bevi ntsepe Ntsepe le ratola haka Ha ki ga getse
Mala ke hole le maru Ke baka di njare wena
Bevi ntsepe
Ntsepe
moratua
Kemele wena
Ha ki ga getse
Mala ke hole
le maru Ke baka di njare wena
Le ratwa se mantwana ha le botlhare ke mpoetsa maikutlo a motho ka bongwe ha le na setswalle ka bobomenemene ha ona motho a moga go pakeng tsa lerato ha le bati dikeletso le ditshele motho a buang ka wena o nkekeletsa poulelo ke motho a momenthi ke tseba lerato ke kgale le ntsamaisa thetlhomthupaneng swala mao ka nthaba lona le monatele ka o le batsa bophelo le batla respecte maikutlo fatshe tlhompo le jakalana mefoforo ha le bati ditlele fa le batla dithothonyana batho ba kopaneng ka lerato ga ba gwane phetsa ya lerato e monate tlisa kgotso lapeng Taba taba tshwara di mamele le rato la nne ke hale khalo ke maleme ya batho le ka mpana e ke tsiya ho feta tekano a se la tlhoka tsa mmoko wa mabele ha le fefoe le rato la dipompo ka le na matla se bonya le botsa mpho monna wa ka kanana wa kanana ka disete ke yena tseba nka le rato thomi motswalle wa ka la pela ha ho phela ka le rato maikutlo a mang le botsa le mmapo kana ngwana thaisa moshana wa eso
baby let's just kiss and say goodbye moratua moela Sona moela he ba wangata
wala wato
ba le fatilena
Havana tuzo
mokhawona ba jala leso moratua moela
Sona moela
he ba wangata
wala wato
ba le fatilena
Havana tuzo
mokhawona ba jala leso Ke sebe ke yeseng
Kove uvone
Le ratola haka
Kepiru njata Kawela njitola mojata
Ke sebe ke yese jwang
Kove uvone Le ratola
haka Kepiru njata
Kawela njitola mojata
Bevi ntsepe
Ntsepe le ratola
Gagetse
mala ke hole le maru ke baka di njare wena
Bevi ntsepe
ntsepe Thank you.